shoe. You know when I'm on. And she no good.
Hey, you're trying.
And you know. Hey. Ita, you know John Bana. I'm about to bati. I'm about to bauzani. Sinzani ngo malo ni boy. Ye chela jami.
Indaba.
And you know when I'm on. 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 And you know.
Siwame li chokoza.
Hey. Siwame li chokoza.
Achino. Sema wame li chokoza. Hey. Nasema naule. Wame li chokoza.
Wale pale.
Siwame li choko. 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 Chokoza. Wame li choko. 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 Chokoza.
Nanguvu kama fela, fela, japo sina ela, el. Kidili na mimi, unadili na masela, sela, utaludi na machela, chela. Aina kubwela, wala kudevela, tunapaga misa bongo paka kwa Mandela. Eh, dela, eh, kibela, kibela, kibela.
Shoo!
Adibi, ay, 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 adibi, ay, ay, adibi, eh, oh, adibi, ay, 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 ay.
Chabu.
Chabu.
A daddy boy, Oshi boy, a papi wana man, a nyoli wana man.
Si wameni choko, 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 chokoza. Wameni choko, 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 chokoza. Wameni choko, 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 chokoza. Wameni choko, choko, choko. Chokoza, wameni choko.
Ah, yeah.
O dozi mada, seu shabiki cha. Wazi kuni stop, mina blessings a mama. Mina blessings a mama. Mina blessings.
Wameni chokoza, wameweka bebe zao. Wapa mama yao, wame ni chokoza. Wame kunyo bia zao, nikalipa bili yao. Wame ni chokoza. Achana na yoende, nisha pambana sana. I say, mgu moja upande, sikio moja.
Wame ni chokoza.
Ni wasimulie haso, ni wambie kuna kula kwa jasho. Na uwe magini mimi, tamaza kutali watu. Ta, ta, oh yeah. Te, te. Azema ti, ti, to, tu.
Beats killer.
Golden one.
See what many chokoza.